washembeleza uyazi nile ngoma,
washembeleza uyazi nile ngoma,
washembeleza uyazi nile ngoma,
washembeleza uyazi nile ngoma,
washembeleza anda uyazi nile ngoma,
washembeleza uyazi
nile ngoma, ngoma ngoma ya mia
ngoma ya mia
ngoma ya mia.
Washembeleza uyazi inile ngoma, sengidlala ngengoma yami, ngengoma yami wowe babu, sengidlala ngengoma yami. Washembeleza uyazi inile ngoma, washembeleza uyazi inile ngoma, washembeleza uyazi inile
ngoma,
washembeleza 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 uyazi inile ngoma,
washembeleza uyazi inile
ngoma, ngidlala ngengoma yami, ngengoma yami wowe babu,
washembeleza uyazi inile ngoma,
ngidlala ngengoma yami, ngengoma yami, ngengoma yami,
washembeleza uyazi
inile
Shale ngoma wo wachuchelo nduwa na zogunga na lushuni wana. Manglalale ngoma wo wachuchelo nduwa na zogunga na lushuni wana. Minanzo lalale ngoma wachuchelo nduwa na zogunga alesta yela yesa. Randoso lalanjanini wachuchelo nduwa na zogunga na lushuni wana. So tala anjani, watu utelo nduwa na zogumba na loshuni. Tina siko shama mbola, swaku shelenda wena yola lesiko tena liwa mami. Tina siko shama mbola, swaku shelenda wena yola lesiko tena liwa mami.
How about that in four and four months, says Philippe Magistratis. How about that in four and four months? Yes, we need a marriage is not the
same.
How about that in four and four
months?
Yes, we need a marriage is not the
same.
How about push in four and four months? Yes, we need a marriage is not the same. How about that in four and four months? Yes, we need a marriage is not the same.
Mandlalale ngoma wo wachuchelo nduwa na zogumba na loshuni
wemfano
sosa na nomineto mindiswa neni
wachuchelo nduwa na zogumba na loshuni
wemfano sosa na nomineto mindiswa neni
wachuchelo nduwa na zogumba na loshuni wemfano sosa
welagi chingu aya zakisha matuwe spari spari
wemfano sosa
welagi. I love you, I love you, I love you, I love you, I love you.
Ashinda kwa nyaraza yonki kanda nengutu no msinga bati siavu siane mugela bafano Giti ngumche nsemi nifana kwenzi ditane Famsuk titaba ni ngoba njalo maisha ito Vakuluma za kwa kindomo kusuwa matuwe makandoni Gupo swe tamboleke zonki zinja matete zimkongote Luangenu tumoleswe Wefano mnani Aga smart oveye manja Siaka distatilis Me Sesi abakaka zelisa Sebe soso angati Gia ikosi njambo
Yako nikunza nyambile siye zina netu Manji mplapa ichu weza fomi Timja nkocho mkoko zemzane ufu Imo tumustira tiga sendia benku laba sileba shila Na naba seka wanya wabanga ifagaza londia Boba na baito ingobeo selese Isamba nesimbu mkoja sara ulala Makatu anala bafo na bafo gaza Miti simsigele wendo ni Sakuka sa chandaza mabila makola imbili Bande ukaisete taza agwe na mwaba vele nesho bolo Umavyo mabila pele zele iwe lumsi ya tigengu saifaza Kakulonda mwaba vele lonki zesele ibona manja Imo chunguna mkangu na mkingu Hekweba ngaifuna ngaifuma nikawo shana wa vele nito wa izi nito omu Ichube la chuba la luma chuchubu ina matafe nchufiti Ocha ya na samcholu chate hile Infutuza ifute kere mafu ingo fenisi Penduweza inieta mafucha wana flache la mwaba wena mpago Kajwe paze te winu eri kupandi anu mzu wale pengweza Wele anga saba mevi tali ya mevi ya flache la mase chaba Ngoni siku nungkona kati ya isi mbuni Imwe chungumla isho enkyo bendi nda efe nini pewa kukachanda Zigwe wakalu koku mancho onda wati mkizu wazi kuti ngele nili andao Ibeza yuti mna kulega koku manku ulifundi iso njagano bompengesa enzali watu Imshanjana ikome kudumkulo mkuli vumanta mzoba kwasa kwa nipese bekala kutaba nini Mkagaza sebe ifu minu ngelezo changa mbele sangwa ni aku inja No chacha zaibu unopokwa zaibu isele wasali boku wa tumisi kuto kwa vela masasi No ita zaibu msele kutikisa wempuwa nukbigu mkoka Umsala zabi umaloko na ngekaja biene kundi anu noko zaza itolo no kia zaibu kisizu njo mnyakiela ngoba ni alazu ute wala mashina Ulingi iso lingi sewa kutumeza kwa shisa za dinsi iso nento wazi oba kuitulega wanalonde abangwa vela iti nwena Michi nkoshe ngotutani mpana kanto vujini yalo nkoshe ngemsebenzi ya kemise Ingwa bache baibega mabali ya penduwa ya mabala bala Umishabwe nkunze sima nyusha sizo angu kukonga kwa nkuzana zema chela puhete che mafave vila ngomviti za tomele fiumki mwenza kacho Untabe mafindo findi ngola sebe pachi Uziki zenga anga iwa anga ya koko Umzibazi iso njombi hida maso wazi kuka kweke tukiembese Upati ake lo ziki tumtuliso zinja ipeke kumatendele Nchi zia chatege chatele wotini zio tambazite ngasashwe na kutambazi mkwa mkumosa Makete lio chogo zibani Umzange zwi kubala le mfamon bafazi bakigiza bako ni ngubaje zia ushoye machichi Nchi ujala zawa hini ngangfagazi lomba nazo zia ya zunda Nchi umadla inyope na ukata besa lebekani titi je titi zeba titega batinaye Nchi chilo chilo zisho kumchingo chizele la machichi wame ama meto mankete za ngindi ya ngindi bako gazani Nchengo shongpelege lapo jemna mkwana mwa vele ngangvele ngangko jengu jengu shuglo mdulo Nchi la kopegi zepu winga pide la kote asambamba sanyini ya makete la puma mwana Izumda
Haubati hati mfonga mpungos Sesu Izumda Haubati hati mfonga mpungos Sesu Izumda Haubati hati mpano mwane Haubapushe mpano mwane Haubati hati mpoga mpungos Sesu Wo chiyelele wo